bontsha ho lekana me ya e hlweke o be o tla
o be o tla o tla
o be o tla
o be o tla
o pilong re tlameile o bontsha ho lekana me ya e hlweke o be o tla Shokomela Baba mataka mankini Shetsu wa saluka Shokomela Shokomela Shompa sivaka sahao Usirele zekelo lahao Ubaba itisa mezwale Uri bari gato mete uwena Itoko mene Tiwamati baba mwole Kiri pili kaharapo ya wangu Tiwamati